Fedwap.com.
Kuyaficha maumivu ndicho kinaniumiza mimi. Hata sielewi ni wapi nakosea ama umenichoka wewe. Oh, basi nieleze langu kosa kuliko unayonifanyia. Ama hivyo unavyohususa ndo naona poa. Baby, come for me, I'll come for you. Be with me by enemies. Baby, I'll come for you. Oh, enjoy myself. Shida na kuja kuvunja mahusiano nawe mpenzi. When I believe we go change it, baby. Don't anipaga mi mawazo. Sikati tamami kwako, I'm waiting. Wanda shetani ndo kikwazo. Oh babe, comfort me, I'll go comfort you. Be with me by enemies. Baby, I'll go comfort you. Oh,
Fedwap.com.